mchezo karata, naogopa kuchezewa, usio mchezo wa bata. Maji kuogelea, kareka mchezo karata, naogopa kuchezewa, usio mchezo wa bata. Maji kuogelea, usini ukumu baby, nakueleza. Masharoparo wa mjini wanapenda vya bure jamani, wanangara na pamba za mjini, ai usiwamini. Masharoparo wa mjini wanapenda vya bure jamani, wanangara na pamba za mjini, ai usiwamini. Hata wakisema siwasikize, oh baby.
Kwambia wiki mwari butulia, hapa chini ni paba, chunga usije kulia. Sitachoka kukwambia wiki mwari butulia, hapa chini ni paba, chunga usije kulia. Waepuke marafiki wiki sana wanafiki, wasije kudanganya kisha mwisho kukana. Waepuke marafiki wiki sana wanafiki, wasije kudanganya sije kukuta, karo nikuta mimi kipindi kile, kabla mimi ni atane na yule, nishika lena we, na ugopa yaliyo nikuta, mimi kile kipindi kile, kabla mimi ni atane na yule, nishika lena we.
Mina umbo jichunge, tena penzi ulilinde, mina umbo jichunge, tena penzi ulilinde, mina umbo jichunge, tena penzi ulilinde, mina umbo jichunge.
Sitaki maneno maneno, maneno maneno, sitaki maneno maneno, sitaki maneno maneno, maneno maneno, sitaki maneno maneno. Maro mefanya vile, maro metenda kile, maro mefanya vile, baby, mara kwa joka, mara kwa neriti.
Jeli beba ili jiji na pupa, basi chunga usije umbuka. Niulize mimi yaliyo nikuta, mpaka leo nimeza kunajuta. Jeli beba ili jiji na pupa, basi chunga usije umbuka. Niulize mimi yaliyo nikuta.
Mina umbo jichunge, tena penzi ulilinde. Mina umbo jichunge, tena penzi ulilinde. Mina umbo jichunge, tena penzi ulilinde. Mina umbo jichunge, tena penzi ulilinde.
Ai, 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 Neri G, que feva.
Já tu mavoki, I'm still joking. I'm still, I'm still, I'm still.